athi hallelujah, amen. Sivula ngomthandazo ngegama la Jesu uNkulunkulu uThixo wemangazo uNkulunkulu. Kwamazulixolela abasonayo sohlangana eGalile kuyoba mnandi bengekho abasontayo shwele babo. Thetheleli isono sami, akukho lula ukuba yimi nsonti nami. Nama ngilazi icala lami isono sami, izitha zangilandela fika dloza amandla enkaba. Ngizomemeza uNkulunkulu wamabhingi usosabela ithukuthuku uma bezidla. Ngisele ngedwa inxushunxushu bayangigila, ngihlupheke kakhulu ngiwa ngivuka inkosisisi. Bathi khala zombe mtakama uyokhala kuzobani, uphenduka intandane yenyembezi zwela phansi. Salusa ubuya uNkulunkulu wamabhingi, ngizogqoka uphenuthi ngizoqothoza masufika.
Baba beno mama hayibo umhlaba unzima. Baba beno mama hayibo umhlaba unzima. Baba beno mama hayibo umhlaba unzima.
Zulala insizwa kuyosala ibhongo, soyibamba ishisa kuyosaba inoko. Zulanda indlondlo zoshiya izono, bekithemba kumdali kuyoqhuma ibhongo. Sikhalile kwenela kunzima nokuyifakaza, sithathela amaqhawe inhloso yakho ukusihlakaza. Umgqumeni indidane wasugcina ngekhalaga, kukhona osesifubeni kodwa kunzima ukukhwalaza. Salusa ubuya uNkulunkulu yaza udele sizwe sojabula, inxushunxushu yaza iphele usivikele. Kwiphukuphuku yaza inqeni ibhinqa zojabula, zogigiza ingeza iphele. Alisekho uthandi ihlekisana ihlomelene, unzima umhlaba sibhekene ibophelele. Awubuya babi isizwe sakho usithethelele, ukhala kusiza inyembezi sekumosha.
Baba beno mama hayibo umhlaba unzima. Baba beno mama hayibo umhlaba unzima. Baba beno mama hayibo umhlaba unzima.
Ngabe ngiyakuvusa.